Mokgwa Democratic Alliance o ngolletse modulasetulo wa Portfolio Committee ya Higher Education and Training ka hare ho Palamente, e leng Ntate Tebogo Letsie, etsa kopo ya hore kopanong e latelang ya komiti ena, Ntate Manamela ha mmoho le National Skills Authority di tlameha hore ba appear-e before committee, ba tsebe ho sekaseka di-appointment tsa di-administrator tsa di-SETA. Hona ho latela Manamela ka mora hore a behe Ntate Nkwane, Ntate Masokga le Ntate Mvalwa as di administrator tsa construction SETA, tsa services SETA le local government SETA. Haholoholo hobane batho ba babedi ba be leng Ntate Nkwane le Ntate Masokga, ho na le di-forensic report tse leng hore di ba amahanya le diketso tsa fraud, tsa corruption le tshebediso bohlaswa ya tjhelete ya setjhaba. Mme Manamela ha mmoho le NSA ba tlameha ho hlalosa hore na ba nkile qeto ya batho bao jwang. Fela re bone News 24 ba bua hore Ntate Nkwane o re yena ha a tsebe letho ka appointment ena. Ke ka hoo le yena a tlamehang ho tla pela komiti ya hlalose, re tsebe ho utlwa hore na nnete e kae. Mokgwa Democratic Alliance e ikemiseditse ho lwanela maAfrika Borwa bohle ho etsa bonnete hore re lwantshana kgahlanong le bobodu, bokunyata le manyofonyofo ka hare ho government.